sana, oh Bwana. Tena unatetemeka, ukiniona unasita, kidesho kinakutoka. When you put us in mascara,
Killer.